kasi vumachero anga and I know that musinda diwana ndiko dino nga majada achindothe man I've been through the struggle since day one and then dopika murumba ndo bandina me one I never ever thought really made never ever thought really made ditonga the fun now machada ashango odale fera chika pamwe bombula tambo hey ndumbula hala maduba ndoba ndi tshi amba navho zwa ḓuvha na ḓuvha nda ri ḓo vha dzudza vha awela vho ḓuvha ngori vho no hula vho no vha wa maḓuvha nda kho teyo vha dzudza mawe ndo fela vha ri a si nwi ni note ngori na vhaṅwe ngaini vho no fela ndi songo shavho ḓi yangwela zwi a vhavha u dovholola a tsha zwi ṱoḓa zwa mulovha zwi a vhavha u dovholola ndi kho to fonga ndi kho lola. Mama, I failed you, I know. And I'm really sorry. Yeah. I know rindo tangana na thaba ndizwo. Know rindi do shuma zwichi vhavha ndizwo. Vhathu vha ḓo amba mafhungo a vha thaba ndizwo. Na zwivhi zwine vhathu vha nga amba ndizwo. Ndo wa ḓo vuwa. Ndi ḓivha vhanzhi vhane vho wa vha vuwa. Ndi pfuma mavuni, tirei vha vuwa. Nga matshelo ni nne ndo yelo shuma. Ndo kana tshakuma. Zwino ndi vho shuma kholila malaka. Ndi ndo vha fela ndi kho shono amba vhari ṅwana nga inwi ni lupedzi lwanga namusi zwi kho konḓa inwi vhuyani haya he mungana ni nkhumbudza kule hezwino ndi hafha nṋe ndo humbula kule ndo sedza murahu a fhedza o vhuya vhule a fhedza o vhuya vhule mawe ndo fela vhari a si nwi ni note ngori na vhaṅwe nga inwi vho no fela ndi songo shavho ḓi yangwela zwi a vhavha u dovholola.